waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
laga soo bilaabo markii faafka xanuunka COVID-19 adduunka uu ku fiday, dalkan Australia waxay markiiba joojisay in dalka dibaddiisa laga soo galo diyaaradaha ama duulimaadka ayay hakisay. Taasina waxay sababtay in dad badan oo Australianhu ay ku xanimnaadaan dalka dibaddiisa. Qaar ka mid a ayaa sannado ilaa iyo hadda ay u suuroobi laadahay inay dalka ku soo noqdaan, inkastoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka munaaqishoon jireen arintaasi muddo dheer. Haddaba bandowgii degdeg ahaa ee lagu soo rogay magaalada Melbourne ayaa saameyn ku yeeshay dad doonaya markaasi inay dalka ku soo noqdaan. Dadkaasi waxaa ka mid a Muumino Cabdi Caynab iyo Faadumo Axmed Yuusuf oo labadoodaba laga kansalay duulimaadkii ay ku imaan lahaayeen magaaladan Melbourne. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay iigu warameen sababaha iyo sida wax u dhaceen. Waxaa noo bilaabaysa marka hore Muumino Cabdi Caynab, waxaana ay tiri:
waxaan ka imid magaalada Melbourne, Australian citizen baan ahay. Saddex bilood adigu ku dhawaad ayaan soo maqnahay, waddankii kasoo maqnahay. Markaan soo baxayna waxaan kusoo baxay aabahay oo xanuunsan, aad u xanuunsan, macnaha aad la iiga soo deeriyey ayaan dartiis usoo baxay. Waa dowladdana way ii ogolaatay inaan soo baxo, oo foomkii ogolaanshaha waa la isiiyey. Halkan baan imid, xamar baan jooga, aabahay waan daaweeyey, waan la tacaalay, xanuunkiisii baan ogaaday. Waxaa haya xanuunka la yihahdo dimension ama olsamas wax la yihaahdo. Markaan aabahay dhinac u dhacay oon xanuunkiisa ogaado la tacaalay, oo aad lagu dadaalay, oo waqtigiina ii dhamaaday noqoshadii, ayaa waxaa igu dhacday in macnaha tigitkaygii oo aan shalay axadda ku qornaa 14 bisha aan ku qornaa February, cancellation la ii soo diray last minute, markay ka dhiman tahay less than 24 hours uu ka dhiman yahay noqoshadaydii, ayaa cancellation waxaa ii soo diray qoladii diyaaradaha, diyaaradaasoo ah Qatar Airways. Marka cancellationka waa la yaabay, arrinta ka jacbay igu noqotay. Waxaan sameeyaan garan waayey anoo diyaar garoobay, oo dee wax walba soo xirxiray oo usoo diyaar garoobay inaan soo baxo. Marka cancellation baa la ii soo diray, arrintaas oo niyajab weyn igu riday, oo aad aan ka seexan waaye, ka harsan waaye, sababtoo anigu halkan deegaankaygi ma ahan. Waxaan u imid aabahay, xanuunkii deegaankaygi waa Melbourne, caruurtaygi Melbourne bay joogaan, ma garatay?
Waa gartay. Marka diyaaraddu markay kansashay flightkaaga ama duulimaadkaaga, maxay kuu sheegeen?
Massageka way ii soo direen, walaal, waxay igu dhaheen coronavirus restriction, Australian government restriction bay saartay, lama geli karo. Waxa weeye further notice ayaa lagu soo siin doonaa, oo aan la ogeyn waqtiga ay tahay. Aniguna qof further notice iyo hadal dambe iyo macnaha information dambe ka bixi karta ama u dul qaadan karta ma yihi. Waxaan ahay maama single mother oo 7 caruura kasoo tagtay. Marka caruurtaasoo marka horeba u baahna support aniga iga haystay, oo laakiin aabahay culayskiisa darteed aan usoo cararay, oo aan isiri inta horadayda lagu jiro ay isu kahayaan kuwa jaamacadaha dhiganaya iyo kuwa kale, iyo ay isu kahayaan. Haddana dee waxa weeye caruurtayda way ii baahan yihiin, iskoolkii baa dib loogu noqday, dhibaato badan iyo waxaa caqabadda caruurtayda haysata culays baa lasoo kulmay. Macnaha inaan way ii baahan yihiin, maadaama 3 bilood ku dhawaad aan ka maqnay. Anigiina dantaan u imay halkan, macnaha meel ku ogaado, meel ku hoqsuda, inaan dib u noqdaan diyaar u ahay. Marka diyaaradda aad baan disappointed uga ahay inay tigidkayga ay kansasho, ayadoo shalay isoo siisay go-aan baa confirm ah, tigidkayga oo dhay garaysan oo activate garaysan, inay cancellation ii soo dirto. Aad baan uga xumaaday, anigoo weliba warqadii corona virus certificate-kii sameeyey lacag ku baxshay oo isa soo baaray foomankii dowladda oo macnaha corona virus restriction dowladda Australia ay leedahay home affairs u leeyahay, soo buuxiyey oo la iisoo ogolaaday certificate inay siiyey. Victorian midka ay Victoria leedahay, quarantine Victoria la yihaahdo, asagina la iisoo ogolaaday, wixii ay isugu korsaaran yihiin ayaa diyaaradda iga kansashay. Arrintaasoo waxaan ku leeyahay dee dhibaato weyn ii geysatay. Waddankan jooga waa Soomaaliya, waa waddan iska caqalado badan ay ka jirto, nabadgelyadu ay ku yar tahay, daran anigoo socda araxda agteyda ka dhacay, waxaa waaye trauma ku noqday inaan noqdaan doonaya. Marka diyaaraddaasna dhibaatay ii geysatay, diyaaraddaasna aniga keliya maan, dad badan oo Soomaaliyeed bay dhibaato u geysatay, oo qaar ila joogaan oo kula hadli doonaan, oo ay S B S la hadli doonaan. Diyaaraddaas waxaan doonaynaa dowladda Australia, qaybta wasaaradda migrationka, wasaaradda arrimaha dibadda, qaybta wasaare cod maratan, lala hadlo oo diyaaraddaas regulation lagu sameeyo, qofkii $10,000 haysta oo ferta glass gadanaya way boos bay u yareysaa, laakiin qofkii low income ah ama economic glass wata oo tigidkiisa haysta isagoo taagan baa laga dhaqaaqa. Waxaa leeyahy dowladdii baa ku jeeday laguma qaadi kare $10,000 ma haysata aan ku qaadle. Marka labadaas waasi bay waafaq waayeen, midna $10,000 in lagu qaado, midna isagoo tigidkiisa la taagan la yiraahdo qof laguma hayo dowladda kuma ogola. Waa arrin aad iyo aad aan uga toorjeestay oo arrigiina aluqila ahay ilaa haddana aan kasoo taaganahay.
Waa gartay gobol kale ma Victoria unbaa lagu diiday inaad u soo dhooftid maadaama hadda xanibaada cusub ay jiraan, mise dalka intiisa kale ma isku dayday magaalooyinka kale inaad ii duuliya tiraan?
Anigu from Victoriaan ahay, maadaama tigidkaygu Victoria yahay, anigu from baasaboorkayga Victoria ma aan baasaboor Victoria ma wata, baasaboor Australiaanaa wataa. Any other stages ama ciid dhulka kale oo Australia ayaan meel ka tegi karaa, coronaviruska quarantine-ka ku geli karaa 14 cisho, then hadhow interstate-kaan aadi karaa oo caruurtaydii gurigaygii ilmahaygaan ugu noqon karaa. Laakiin diyaaradda ayaa waxay cuskatay Victoria iga diiday. Diyaaraddii Victoria inay diiday waan ogahay, diyaaraddii Victoria macnaha inay loo flight ay tahay waan ogahay, waan la socdaa mediaan la socdaa. Laakiin maxaa diiday in state kale lay geeliyo sida Brisbane, Sydney, gabagaydu ay degan tahay Darwin, Adelaide, maxaa diiday istaydyada kale in la ii qaado oo aniga macnaha tixgelin gaara la isiiyo lay dhaho kaalay halkaa haddii kaa xiranta statekaas halkaasaa lagu geeray, ila Australiaan baa tahay baasaboor Australiaan wataa. Any other state oo kalean tegi karaa, laakiin diyaaradiiba xitoo waxay ka dhigatay statekaadi lama geli karo waa xayiray.
Waa garta hadda rajo kale ma jirtaa mar kale inay ama magaalo kale ama tigida kuu bedelaan oo magaalo kale ay kaa dejiyaan?
Arrintaas ayada ah waxa weye agensiga anigu aan tigidka kasoo goostay ayaan macnaha kala hadlay oo arrinkaas waa inaad dabanka ada agensigana wuxuu leeyahay dowladda Australia ayay ku xiran tahay. Diyaaradda dowladda Australia ayaa u gudbay inay dad soo qaado, aniguna ma aaminsana dowladda Australia ima siiseen formkii ay tiri soo buuxi oo quarantine ama home affairkii restriction COVID-19 oo la ii abruuf kuriyay ima siiseen haddii dowladda Australia ii gudban tahay. Marka waxaan u arkay diyaaradda keliya inay cilada tahay, middeeda kaladeed $10,000 diyaar ma la tahay sheerista galaasha lagugu qaadee imay dhahdeen haddii ay macnaha dowladda Australia diideyso oo dadka $10,000 midka dowladda Australia ku ogolaatay marka $3,000 kusoo baxayna see loogu diiday. That is the question oo loo baahayay inay dowladda ay wax ka qabato diyaaraddaas ay arrintaas ay dabagal ku samayso. Anigu diyaar baan u ahay in state haddaan doono geeska ka geeso Northern Territory inaan ku galo diyaar baan u ahay qof diidaysa ma ii aslaan baciidda Australia ayaga aan tegay maadaama Australiaan aan ahay fasiisna Australiaan aan ahay inaan waddankaygii karantiin ku galo oo meeshaan doona aan seexdo aan tago markaana kadib ilmahaygii Victoria aan tago keed iyo nus baan u ahay. Laakiin waa in dowladdu ay ii soo fududaysaa oo tixgelin gaara ay siisa caruurteedii aniga isu qaya keentaa maadaama ay marka hore ii soo fududaysay inaan soo baxo aabahay soo booqdo oo waxa la yidhahda compassion aan kusoo baxay compassion iminkana waxaan diyaar u ahay compassionkii iyo fatiisanimadii inaan kusoo noqdo waddankayga usoo noqdo.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Faadima Axmed Yuusuf.
Marka goorma kasoo tagta adiguna Australia?
Aniga Australia waxaan kasoo tagay 20th November sanadkii 2019 yaan kasoo tagay Australia iyadoo markaas aan usoo baxay xanuun gabar walaashay ah oo xanuunsaneyd oo wiil disable ana wadatay iyo wiil kaloo ka xanuunsan laba wiil bay wadatay iyadana way xanuunsanayd oo keliya ka xanuunsanayd. Marka Malaysia imaanaysay, Malaysia marka inaan ugu sii hormaray ahayd oon halkaas ku sugo sababta waxa waaya dad tuulo yar ka yimid waayo maba garanaya dhakhaatiirta iyo wixii. Marka gabadhaas walaashay Malaysia ku sugo ayaan uga sii hormaray goorii aan oray waa la socotay muddo 14 camal ahaanba Malaysia joogay. Markaa wuxuu isu hagaajiyeyna waxaa la ii sheegay hooyaday oo xanuunsan oo waddanka Kenya joogta xilliga qaxootiga dadaab waxaan kasoo baxay Malaysia Nairobi baan imid, hooyaday baan Nairobi geeyey, dhakhtar baan hooyada geeyey, iri baa eber ahayd, ishi baa loo fiiqay, alxamdulillah way raysatay hooyaday. Markii aan ana hooyaday ay noqotay oo aniguna bixida isu diyaariyey bishii March 8 March baa Kiya waxaa la geeyey lockdown. Kiyaan joogay Kiya ku xirantay maka 18 March baa Kiya lockdown la geliyey waxaa la furay August baa la furay maxaa Covid baa la furay. Laakiin waxaan samaystay booking baan haystay oo June ah, bookingka June ahaa qabar inuu soo qabsareen. Haddana markaan sameeyey July baan sameeyey, 13 July baan sameeyey waa soo qabsareen. July 30-keedii inay ahayd inay sagaal fuliyaan tigiradii waa baayaa, laba jeer bay July soo qabsareen. haddana agos baan booking sameystay agos australia waxa kowdeeda waa registration la saaray oo la yareeyay imanka dr braay kabacdina waxaan booking garaystay afartii agos bay haddana isoo kansaleen mar afraad
aya shirkaddu maxay kuu sheegaysa marka mar kastoo lagu kansalo
markastoo lay kansalo tigidka ii bedelayaan a waxaan kuugu bedelnay daydkaasaan kuugu bedelnay problemka australia waaye restriction baa australia saaran marka ii bedelaan baha haddana waqtigaasaan kuu bedelnay markii dambe waxaan ogaaday in ay business class dad a $11,000 ay ka qaateen oy qaadeen aa marka lacag badan bay rabeen $11,000 dadkay ka qaadeen wax maalin walba way ka baxaysa kenya australia way tegaysa diyaaraddaas laakiin business class dad $11,000 ay qaadaysa markii aan lix jeer la kansalay oon meesha ku waalan lahaa frustration aan ka qaaday baa isaga soo tegay muqdishoaan imid muqdisho waxaan imid lixdii october baan imid lixdii october kolkaan imid wax falaida ma arkin waa sugay booking baa samaystay waxaa la ii buugareeyay sagaalkii february markaa isdiyaariyey wiil weliba aan hosado oo ahay wiil aan dhalay oo wiilkeega igu yimid meesha isagana oo gobol kale ka yimid oo isagana booking isa samaysanay sagaalkii bisha markii aan bixi lahayn ba anig wiilkiiba na soo kansala haddana two days before sagaalkii gaari baa na soo kansala marka aniga 7 jeer consolation ahaan maraaya 7 jeer taas waxaa ii weeliyo basaboorkaygii wuxuu expire noqonayaa five of april bisha april shanteeda basaboorkayga dhacaya waddan aan ku geli karaa ma jirto walaa kenya kuma noqon karo oo waddanka basaboorkaaga haduu less than 6 months uu dhacayo kuma noqon kartid kenya xataa visa waa u waayo waa raadiye kuma noqon karo safaarad ma tegi karo oo basaboorkayga waa dhacayaa waddan aan geli kara ma laha shantaas bishaas april buuna dhacayaa basaboorkaygii
marka hadda shirkaddii hadday sagaalkii bisha inay ka kanseleen wax dambo rajaa inay mar kale inay booking gareeyaan sababta sama inii sheegeen
waxay just maybe 30 of march bay nagu dhaheen impossible bisha march soddonkeeda aniga icant trust bisha march soddonkeeda basaboorkaygii baaba dhacaya qof 7 jeer soo kanselay ma bisha maad soddonkeedu u fadhin karaa maba haysa basaboor aan ku baxa marka iyada
waa gartay marka dhibaatadu inta badan shirkadda dabcan ka socotaa dowladda australia maxaad dhihi lahaydeen maxaa rabtaa inay qabtaan
dowladda australia waxaan rabnaa inay noo qabtaan 1 sano iyo 3 bilood baan ilmahay kasoo maqnahay 1 year and 3 months baan kasoo maqnahay isolation ba ay udhahay halkaan ilmahayga maxaan kula aniga ku kala maqanahay dowladda australia waxaan ka codsanayaa in ay waddanka anaga si nabada nagu geyso oo maxaan ku yidhahdaa ilmahanaga iyo annaga united intay noo samaysa ilmahanaga sukaana geyso diyaaradahan ay nagala hadlaan lacagtaa faraha badan qaadanhayo anaga waxaanaan awoodin wikaan afor anaga $11,000 inaan bixino weliba us waay lacagtaas marka annaga lacagtaas lacagaan awoodna ma aha tigidkii aan goosanayna waa soo kansalaya marka dowladda australia waxaan ka codsanaynaa dad badan baana weliba dad badan baa jooga xataa dad badan aan muqdisho jooga oo nairobi jooga oo aan iswadanaqaano kulli la kansalay kulligood diyaaraduna marka waxay leeyihin waa dowladda australia laakiin problemka inuu australiana way leedahay ayaguna way leeyihiinoo dad yar bay qaadayaan dad yaraa lacag badan bay ka qaadanayaan marka australia waxaan ka codsanayaa dowladda australia annaga australian citizen baa nahay dad waxaana xaq u leh inay waddankii kusoo noqdaan waddankoodii ku noqdaan dad waxaana ilmahooda iyo reerahooda ay ka maqan yihiin waxaan rabnaa waddanka in nalagu celiyo oo maxaan kule wax naloo qabtaan rabnaa meeshaan ma iyagaa igu bilo australia xataa waxaan abalay gareeyey lacagtii lockdownka lagu qaadanhayay oo anoo jooga kenya xataa centerlinkan saacado dhan ugu jira lenk oo la hadlaya intaasoo lacag aan ku bixiyey waxaa laigu yihi xaq umir lacag inaan ku siino maxaan xaq ulgu lahaan waay australian citizen baan ahay waddan baan ku xayirmay maxaan ku yidhahdaaye cidla ah imana qaadayaan lacagaan meesha ku joogana ima siinayaan marka waxaan rabnaa dadkan australia dadka waddanka jooga imaa inay waddanka na geeyaan hadda waddankan inta corona wax dhamaanaya ma waarta iska socdaa adduunka dhan caalamka dhan america canada ingiriiska everywhere dadka way sii socdaan way soo galaan isagoo weliba ay dhammaanayaan dadkooda aad u farabadan yihiin marka annaga halkaanaan ku xayiranahay waxaan rabnaa dowladda australia inay meesha naga qaado ilmahanaga irarkniga ay noo geyso weliba anigu sanad iyo 3 bilood baa ilmahay kasoo maqanahay oon habeen marka la soo kansalba aan oohin qol la galayo aan ooyahay maanta dhan ilmahayga markii north melbourne sarta dheer la xiray oy ku jireen corona odaygaygiibuu corona ku dhacay gabadhaydiibuu ku dhacay kenyan joogan ku ooyahay aniga halka markaa iyada ah
taasina waxay ahayd faadumo axmed yuusuf codkii hore aad maqlayseenna waxay ahayd muumino cabdicaynab labadooduba waxay igu warramayeen khadka telefoonka ee magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.